sawirkii sagaalad Yeshua markaasiyaa dhimadi madii dhimadi reer bani Israa'il way kana godeen jidkii eebahay fari wayna aabudeen sanamyo dhulka Kanaan dhatiyay wayna ka guursadeen naagoogii iyo bilaamoogii ki jireen wadanka Kanaan awoodii reer bani Israa'il aad yaan dhaadi walhun yaana sameeyeen naag la araw magaashay Dibora oo higmad eebahay sii yaa way annagoti dadka reer bani Israa'il inay hoggaamiso kin hoggaamiso sharciigii eebahay fali wayna ansheegti dadka reer bani Israa'il inay kasoo noqdaan dambigood madii kale maba guuleysadaasaan yaa dhati arin la araw toman kun oo dad yaa andirti oo iidama ah buurtil araw Taabor magaaladaasna way kitaali buurta aan dhow wadanka la araw Kanaan meelas yaana dagaal hakid gaari Israa'iiliyiintii dagaalkaasna lan la araw barak yaa aad aan fakadi wayna ka absadi adawgiis wayna ka ari Dibora ani dagaalka man seedaw laakiin Dibora way ka tari adi dagaalka intii seedo yaa la koofadee anuu naag ah baaba dagaalamaay adi intee jirtee.